olo e mafuta male SBS Samoan.
E ta ilua se fulu tausanga o teu maloka fa amatalanga pui puia o upufai o le malo tele. Ona fa atoa mafai leo na tatala mafai iloa ina lau tele i awala na fai a inisi o fai unga e fai ngā malo i tausanga ua mavae. O le lua se fulu tausanga ua tuanai i le tausanga lua afe maratolu. Onisi nei o mata upu na lala mua i upufai ato ai mani mata upu na sili o na li potia i talafou i au se talia nei. Masalo o le tala au pito taua, o le awai lea o le militeri a au se talia i le oso faingo le atunuu o Iraq, ma le faato i laloina o le fainga malo a Saddam Hussein. O se tasi o tala, na li potia le luafe ma le tolu, o le pā masalalau o le roketi le Space Shuttle Columbia, ma mali liu umai le auwa aeto a fitu na malangai.
Tonight, Saturday, February 1st, a sight no one in America thought we'd see again. The loss of another space shuttle, the loss of seven astronauts. Tonight, a massive search.
Ai ole oso fa'inga o Iraq, e le I pāsia ma langolangoina e malo au fa'atasi. O se fa'ai unga na fa'ia e le pere se tene o Amerika I le lua afe maletolu George W. Bush. Ma langolangoina e le pāle mio au se talianei I le lua afe maletolu John Howard. I le longoina o Amerika I lana fa'ai unga na saunoa George W. Bush.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
I le teimi le nā, o whaia se asia singa John Howard I le whaatoanga a George Bush I Texas, ma ia au mai ai le tūlanga o le whainga malo I le malo tele au se talia nei, I le oso whainga o Iraq.
Can I, Mr. President, congratulate you on the leadership that you gave to the world at times under very great criticism, at times facing very great obstruction, but you had a resolute, clear view of what had to be done. And we were very pleased and very proud and very determined when the final decision was taken to be part of that.
John Howard. O le isi atunuu na awai iai o le atunuu o Peretania I se so o faatasinga military na faingoa ina o le Coalition of the Willing. E pe ona faamantalaina e Dr. David Lee o se ali ia faapitoa lono tomai I le tala faasolopito ka apeneta I au se talianei.
What we have in this release are some documents of cabinet and one of those is particularly is very important. That's the minute of 18th of March, which records Cabinet's final approval to endorse military action. So that is an important record, probably the most important record in the release.
Na saunoa Professor Lee, o le fa'ai unga e a waile military ele atunu'u ili oso fa'ingo Iraq. Na fa'avae ini ripoti mani masalonga. O le umia lea le whainga malo a Saddam Hussein I Iraq, o ni a upenga e whaingoina o weapons of mass destruction.
And so we have in this minute recording how the legal advice has been assembled but with cooperation between DFAT and the Attorney General's Department. It reiterates the motive of weapons of mass destruction as being the primary motivation for Australia's participation.
O le tala atoa I le whaaiunga na whaia e a waile military a Australia I le oso whainga Iraq. Masalo e le manino ma maua atoa toa. E pe ona sao noa Simon Frode o le Australia National Archives. O tala noanga mata upulenga I le mata upulenei. Na whaia e minisita sinia o le National Security Committee, o minisita sinia o le National Security Committee, a ele I talanoina lautele, pe whaai ungafonoina lautele e le ka peneta.
There were only 334 cabinet records made during the 2003 year, and we have considered 260 of those for this release process. The number of records in cabinet would normally be quite a bit higher than that, and I think that's a reflection on the fact that because of the discussions that were occurring within the NSC, a lot of records have been created through that NSC discussion process as opposed to through the cabinet process.
Simon Fraud, Ole Australian National Archives, Ole NSC, Ole National Security Committee. Nā mālosi i le te te, i le tausanga lua whemalatolu, i le awala na awa yei le militaria au se talie nei i le osofa ingo Iraq, pe awa yei i le soofata singa, le Coalition of the Willing. O se tasi na matua mālosi lo na te te, o le taitai o le Greens, Senator Bob Brown.
Saddam's regime is gone. And no one.
Senator Brown, I warn you. Senator Brown will excuse himself from the House.
O le taitai o le Labour, ma le itu wangai, i le lua fe malatolu o Simon Crean. Na ia faalia sa ofoi, ia George W. Bush lo na te te, i le osofa inga o Iraq. I le taimi o le asia singa mai a George W. Bush, i le pālemene o Ausetalia.
On occasions, friends do disagree, as we did on this side, with you on the war in Iraq.
O se tasi na ia i le kāpeneta i le tausanga lua whemalatolu, o se tasi o kāpeneta i le whainga mālo a le pālemia John Howard, o le alii o Robert Hill. Na ia tā ua le mālosi o le talitununga i le mālōma le kāpeneta, i le moni o ripoti i le umia e le whaingā mālōa Saddam Hussein o a upenga Weapons of Mass Destruction. I le mai ai o suasuenga mālō au whātasi, na manino mai ai, le moni o ia ripoti ma e le i umia lava e le whaingā mālōa Saddam Hussein ma Iraq, only weapons of mass destruction. Robert Hill.
It wasn't one day when we sort of opened our eyes and said, gee, that was all wrong. The view was that the weapons would be found pretty quickly thereafter. So then, when they weren't found, then there was this global debate, which the security agencies were leading, as to what had happened to the weapons. I guess as the year wore on, we were scratching our heads, as everyone was scratching their heads, as to where... how come the information was wrong?
Robert Hill. Ole reporting of Amao Popoina, Deborah Krowak, Ma Pablo Vinales, Mole SBS News.
Toifia Fafafonga in Isitala Fapia, Fafafonga in the Apple Podcast, the Google Podcast, Spotify, Ma Pofella, Vaimawailo Podcast.